iwiso kwitukura iva ngamaraso ni yungami ya mviriye mwaya nokoreshe nduzu mufu wa maraso na yogamo nere gose haleluya aranyeza 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 irutsi chare mwejisha byauga kabiri tsinze kamere yakera nzahora ndi musha nduzu mufu wa maraso na yogamo nere gose haleluya aranyeza 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 siga evirwa numucho sinyirinda jira chise kungoi zunganzi matuwe na Yesu nduzu mufu wa maraso na yogamo nere gose haleluya aranyeza 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 begubunu utangaje kweje shwa maraso kwanyujuje numuchiza Yesu wabambiwe nduzu mufu wa maraso da yogamo nere gose haleluya aranyeza aranyeza aranyeza.